ikome ntakikubwira byose byanjye utanambajije ndeke kukubwira aho ngiye n'utundi tuntu tw'amafuti nkareka kukubwira ko nkunda shape of you could you feel the same njya nkuririmbira baby nanagirijwe cyiza gerageza kugushimisha you the one I love uduhenda abana bato jyewe turamumisha nudukiss and hug ubundi nanjye nkarara nkuruda so baby I don't wanna fake love
I just wanna be somebody in affection
nuko mbyiri nga disa
I don't wanna hurt you my shadow ndamutse menya kwijijisha ndabizi neza wanyegera nifashe sinandike mbere ndabizi wankumbura ndamutse menya
Nanjye nkarara nkuruta nkakindi